I got love in the pen, doing love again. Dino. Nilidhofika kisa mapenzi kawa nopoza moyo wewe ukua fungu langu nikawa namuomba Mungu anipatie tepi yangu nishampata naye nipenda na sitomwacha kabisa ka vipi unaweza sepa ili asije kukuta
kweli mwanzo ili ni uma wrong but sometimes I got lonely and I don't know yeah. Now man saw me mama now man saw me.
Sambela soko licho nifanyia ni visa plasi na bubi la vyote nilivumilia sikuwa bendera ya chuma liniendesho na vyotaka lijitoa kukupenda na kukupo na chotaka kama ngekuwa movie ya iseni ngepige stop na kama ngekuwa mchezo mwenzako ngesema basi hivi ni kweli ni wewe au mama unaniektia mana urondoka unacheka iweje unarudi unalia moyo ulijaza simanzi nikosa raha nusu mwenzako nijuke chisi chakula shingoni ya kipiti nilala njaa. Nilidhofika kisa mapenzi nikawa nopoza moyo wewe ukua fungu langu nikawa namuomba Mungu anipatie tepi yangu nishampata naye nipenda na sitomwacha kabisa na vipi unaweza sepa ili asije kukuta
kweli mwanzo ili ni uma wrong but sometimes na gaga lonely and I don't know yeah. Now man saw me mama now man saw me.
December 15 penzi uligeuza glass kwa visa na marumbano etikisa sina pesa na sio same kivile kona vyema kunitosa na penzi kwa fupe wale nakuthamini na kukusifu eti leo setepu yao tatizo ulipozwa na pesa na uzuri wa magali yao niache mama ulisema sina maana ulinipa maneno ya shombo ulijua unapendwa sana moyo ulijaza simanzi nikosa raha nusu mwenzako nijuke kitu chakula shingoni ya kipiti nilala njaa. Nilidhofika kisa mapenzi nikawa nopoza moyo wewe ukua fungu langu nikawa namuomba Mungu anipatie tepi yangu nishampata naye nipenda na sitomwacha kabisa na vipi unaweza sepa ili asije kukuta
kweli mwanzo ili ni uma wrong but sometimes na gaga lonely and I don't know yeah. Now man saw me mama now man saw me.
Dino, thanks for this job, man. Let me know you're my favorite kia. It's your boy Ajita Zeta Beauty. Mero, thank you, brother.
What?
Now, man.